omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwe pamba na bupambani mutonzi waffe yasalawo omusajja gw'ofunye mukadde tomufumbirwa ndogo ly'abajja bo kikyolirumbagana bajja kutiisatiisa teweesimbawo tojja kuwangula ekifo kirimu ng'akiruddemu alina emirandira bajja kugamba omusingi gw'osimye ogw'enju nga munene lwaki tosimye omutondotono ogufaanana enfunayo siritongana n'abadembe nenyabawo amatu abadembe bate kubojja kulemererwa nga tutandise omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwe pamba na bupambani mutonzi waffe yasalawo kajo nga tulaba gyayitako kiki kikuza mu ssomero togeza n'ojja okkuba ekyeyo tuyitambula mu buzibu ddala toyonoona busente bwo omudaala mu owiina okola gwaki eddogo lyeyo linyoka mukomi bajja kutiisa omukyala gw'ofunye ebbeeyi nnene mwana w'abaloodi abantu abo tebafumba bobaawulwa akisesi bwe busungu obwo buli lweweebuuza ekisusa osuubire ng'ebyo abantu bajjula ettima nti ampita kati eyo wadde n'abayambwa batono alikyatula musana gwaka omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwe pamba na bupambanyi mutonzi waffe yasalawo oyiribye n'obaka akasenteko ogula ekibanja mukyala ate eyo bagendayo kuziika weesonyiwa okuvuba eyennyanja ogirumbira ki gasiiba amaato g'ebbikamu bajja kutiisa ku mwanyi terimba mbolina okugumiikiriza mmanga ogutateganya togeza n'olowooza okusuubula eggwanju okutikka n'emisolo newootundira otubagira malaaya ekuwaga etya mbu omusajja kuba atya n'osigala ng'ofumbayo ogondera otya bbosi wo oyo gw'osinga ebitabo mukama yamuyamba na buyambi bavumya tisha n'akugoba bano abaalemwa okusoma ne bagamba weetondera ki omulimo gwabwe ogw'omutwe amidamamidamo basumbuyi bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bye bakkanga nti tosobole batya kulaba ng'owangula bwe pamba na bupambanyi mutonzi waffe yasalawo akaliro bakawulira neka puresha bakawulira akaliro bakawulira puresha bagiwulira akaliro bakawulira bakawulira kababaabo mikwano gyo buli lwonyumye nnyo ekiddako owakudde ettibalabebo eyeekuniza teyasingako akasajja kantuma ennabbingo gamba bo by'omudongo okuwangula amagye osiitaana nga banvuma ekyengera mbuuzize eri enguuli nsuubuga yeeyangumya nti abo bakutya okkamala bakuvuma kuba nti be bawagira obakize ennyo amaanyi bajja kuliisa n'abafu ate oba bajja kukwagaza n'obuto babuliddwa enziro gye bakussaako bakusoomooza onyiiga obavume bafune kye batambuza wangaala omwana wa Muteesa yaddiramu ag'obukulu obutono